katandi soku lwanagala nabasumba batandi soku tunga njiri
tulabye obudde buse kubundamu amawanga gatandi soku lwanagala kunakulabula bannange tulabye
obuseku bujjudde munsi amakanisa gatandi soku lwanagala nabasumba batandi soku tunga njiri
tulabye tusanyiwe tusanyiwe twenenyeza katonda waffe olwalino ebiri mu nsi kitaffe tusanyiwe agabutikidde agaliko mututu abasajja bawasa abasajja n'abakyala basa abasajja baabwe tulabye abasumba beefumira ku butuuti n'abasamize beerangirira entakera amawanno gajjudde mu nsi katonda waffe tusaasire tusanyiwe tusanyiwe twenenyeza katonda waffe olwabino ebiri mu nsi kitaffe tusanyiwe oludda lw'abayimbi lukaya ennyo tuyimbe eby'abantu bye baagala songa ebya katonda twabivaako tulabye ennyambala y'obuweereza twagivaako okuyimba tukututte we kutasaana anti twagala ssente n'etutumu yesu tusaasire tusanyiwe tusanyiwe twenenyeza katonda waffe olwabino ebiri mu nsi kitaffe tusanyiwe tusaasire tusaasire twayegeisa mukama waitu awebi ebiri mu nsi taata